Kitambo na struggle search mziki na pushi kwa nguvu kwa game. Kwa nini unasema muziki whatever my paper na go insane? Eti kupata fame unasema lazima nisema so. Eti kupata fame unasema lazima nisema so. Unasema muziki whatever kufanya hii kitu ni evil. You gotta meet the devil, otherwise ubakia kwenye zero. Unataka kubona big boys uona shiny kwa limelight ili uweze kutell your story. Sani mkataba na mastermind, watu wanasaka your contact, vijana wanasaka hizo contract. Uchumi ni mgumu, ni bora wapita kwa shortcut. Mwamba tanipa kila kitu kama kiweza kubow down. Mwamba tanipa kila kitu kama kiweza kubow down. Ulimwengu wote utakuwa chini yangu ikiwa ni kitedi kwa maisha yangu. Hii kitu ni dark, ni very deep, ni bora kuchuna you don't speak. Napenda black dress code ya full black. Wameanza kusema Illuminati. Mwamba kasema tanipa mitonyo madema kutosha na bonge la kasi. Mwamba kasema tusifanye mchezo kwani magoma ni class. Evil is the devil, check ya hiyo matendo. Wamefungwa jela, wengine wako sero. Evil is the devil, check ya hiyo matendo. Wamefungwa jela, wengine wako sero. Kitambo na struggle search mziki na pushi kwa nguvu kwa game. Kwa nini unasema muziki whatever my paper na go insane? Eti kupata fame unasema lazima nisema so. Eti kupata fame unasema lazima nisema so.
Beunya tedi chendia, bebu za chikolandia. Balu za mbuno juju, chiba nyizo luku bandi mu good mood. Big price penny is beju, balu za nina voodoo. Switch to fetch it fu, fuck ya nonya sanga mu hood. Stide nonya meja, manje nyenda manje mva. Take a city ku map ya nguli yangi, tola bakwe taito. Watigreze no face, netigreza imeji ya ja. Imeji ya mtonzi, chawa njiki wa beat yo kuziria.
Mambo mingi bogele wange viva bigambo. Simanyiche bogele angenda maso na roo. Mumanyi ye chiri wateba mchitundu cho. Step back on wendo kumanyi kuyawo. Tuli mchitun fetu ze wano na roo. Tuli mchitun fetu ze wano na roo. Balu goza juju, balu goza tino oh. Balu goza juju, balu goza tino.
Kitambo na struggle search mziki na pushi kwa nguvu kwa game. Kwa nini unasema muziki whatever my paper na go insane? Eti kupata fame unasema lazima nisema so. Eti kupata fame unasema lazima nisema so. Kitambo na struggle search mziki na pushi kwa nguvu kwa game. Kwa nini unasema muziki whatever my paper na go insane? Eti kupata fame unasema lazima nisema so. Eti kupata fame unasema lazima nisema so.